Iyi ni Radyo İjwi rya Amerika. Radyo İjwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda, ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mudukurikira kandi kuri Facebook kuri address yacu radio yacu no kuri site yacu waeshatu radio yacu voa.com. Mushobora kandi no kutugezaho bitekerezo mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radioyacu@gmail.com. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbahe ikaze nshuti mukurikiranye Ijwi rya Amerika, n'umwanya w'ikiganiro muri isanga nk'uko mwabyumvise. Turibaza ku bibazo bikurikira. Ibihangano by'indirimbo bifite ruhare ki mu gusigasira umuco gakondo? Ubuvanganzo bushingiye ku muco uhagaze bute mu bihangano by'indirimbo muri iki gihe? Urubuga rero n'urwanyu, mukanya twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Gihanze, afite umwihariko wo guhanga no kuririmba indirimbo zishingiye ku muco uranga imyemerere ya Kinyarwanda, akaziririmba mu Kinyarwanda cy'umwimerere. Muri uku kwezi arasohora album nshya yise Itsimbiro, ikubiyemo indirimbo nka Bisetsa Imandwa, Mandwa za Nyogokuru, Cwenzigo rya Ngombe, Niwe Nganji n'izindi. Zimwe muri izo ndirimbo hano ku Ijwi rya Amerika zamaze kutugeraho, turaza kuzibasogongezaho. Ariko reka tubanze tumwakire Bwana Gihanze ikaze mu kiganiro muri sanga.
Kagira Imana kandi Imana n'abakurambere bagushekere.
Urakoze cyane. Deka duhere ku izina ryawe. Mukanya ninjiye muri studio, mugenzi wanjye arambaza ati atariko Gihanze, ati ni umuntu ati akomoka mu kihe gihugu? Gihanze bisobanuye iki?
Gihanze bisobanura bisobanura uhoraho mu magambo na kupera mu mvugo z'iyobokamana z'ubu. Gihanze bivuga uhoraho nyine, ni ikintu gihora gihanze dubu ni kidahinduka.
None rero ubwo wihaye izina ryo guhora uhanze, ubwo ni ukuvuga ko uzahoraho?
Nzahoraho mu buzima no mu buzimu no kubimeze.
Mu buzimu no kuvuga utakiri kuri isi
cyane.
Noneho rero tunyarukire nanone ku ndirimbo ugiye gusohora muri uku kwezi. Hari album wise Itsimbiro, zimwe mu ndirimbo ziriho zamaze kutugeraho hano ku Ijwi rya Amerika. Itsimbiro byo bisobanuye iki?
Itsimbiro ndarivuga ndarisobanura mu buryo bubiri. Hari Itsimbiro mu buryo ariko nanavuga ko ari mu buryo bumwe, kimwe inyito ikaba yaratiye ku yindi. Inyito ya mbere Itsimbiro ni ahantu urugamba rw'Ikinyarwanda ruhurira n'umwanzi bakarwana. Noneho urugamba rw'u Rwanda, mbese ingabo z'u Rwanda ntizitsimbuke, aho hitwa mu Itsimbiro nyine. Ubundi akenshi ryakundaga kuba igihe ingabo zasaga ntizikubiswe ishuro zigahomboka, ariko noneho zagira hirya b'intwari muri bo bakavuga bati no, ntabwo se turahunga tujya hehe nyine ko ari mu Rwanda ariko tugomba kururengera, bagahagara bakarema igico. None ubwo babaga bakurikiwe n'abitwa ko ari inshyanutsi mu banzi babateye bimva mu butwari, nibo babaga bari imbere. Noneho bagahita babakoreraho nk'inyuguti ya U bakabafungira aho aho niho hitwaga ibyo ndiyo tsimbiro nyakuri n'ukuvuga ngo ni mbese n'umurongo wa nyuma udatsimbuka usubira inyuma kizira kusubira gusubira inyuma ngo tsimbiro rero n'ukuvuga ngo mu byukuri n'ubushake bwo kwanga kuzimangata ariko gyewe ntabwo ari mu kurwana n'imyambi ni mu buryo bw'umutima bw'imyemerere bwa roho.
Nashotse rero nkubaza ibibazo by'amazina n'indirimbo sinakubaza ubundi uko abantu bakunze kubaza abahanzi aho umuntu yatangiriye guhanga cyatumye akunda umuziki sinzi niba wumva wenda ari ibintu twagarukaho ariko je ndumva ntewe amatsiko cyane n'icyo kintu gisa n'intambara kitsimbiro iyo kurwana ku myemerere ya Kinyarwanda cyangwa ku muco gakondo buriya kugira ngo kikuzemo byatangiye ryari kuko nabonye uri umuhanzi usa n'ushesha kangoyi sinavuga ko ukuze ariko ushesha kangoyi ibyo bintu byatangiye kukuzamo ryari
navuga ko mu byukuri umuntu abivukana kandi biramugana ntabwo burya ubuhanzi ni kimwe n'icyo bita ndavuga umuntu mbabare ntiri igifaransa vocation kuvuga umuhamagaro. Umuhamagaro rero ntiwigwa, ushobora kwiga imvugo uzakoresha mu muhamagaro ariko umuhamagaro ubwawe ntiwigwa, ni igeno uragutora wawuhunga utawuhungura gukurikirana. Aho rero ngiye ndavuga ngo ikintu mu byukuri cya mu buryo bugaragara cyatumye mbi nkunda rubyino ndahera ku mihango nyine ya gakondo y'Ikinyarwanda nabonaga kwa nyogo kuri wacu nkabona kufuna mu gitondo batugaburira ku gasusuruko abana bose n'utazwi n'unyuza hafi aho ngaho bakadutondeka ku muce bakatugaburira bonanya umutima batwita amazina rimwe na rimwe y'abakurambere tutanazi kanakura hazi utinda hazi vuga ngo ndishimye ukavuga ngo ndashimye ubwo ntitwavuga tuzi icyo bisobanura tugarangiza tugatera n'ibyo kurya bati bigira vuba vuba n'urangiza n'ubuhaga mbere y'uri umutima umutima wigendere ibi kandi bisobanura iki tukaba twahaze dufite n'ibyo gutera bigaragaza nyine uburumbuke burenze ubwenge hanze ari tubuye imbone icyo byasobanuraga mu buryo mbese bwo gushushanya. Aho rero nahaboneraga ibirori byiza nkabona uburyo abantu babyina cyuke sinabaga nzi ko ari n'imana ariko babaga bashengurutse koko bakabyina ivumbi rigatumuka niho naboneye inanga icurangwa n'umusaza wikoga se ibijojoro acubanga dukina nyine tukabona n'ibirori byiza kwa nka noheli yanjye noneho rero ibyo bikakubitiraho kuko nagize umubyeyi ukundaga kuririmba ijwi ryo rikantwara ariko ntiyari anabizi yabaga ari kuri turimo twaririmba mwumviriza to bikanyoboka burongera n'amahirwe kuba nabonye inanga nkiri muto ndayicuranga nyine ndayumva ngira amahirwe rero mu kwiga kwanjye nahuye n'ibikoresho bya nakwita ko ari ibya kizungu ntabyo ndabikoresha ndabiyoboka biranyorohera kuvuga rero sinigeze mbirekura kandi kuko urabirekura byo ntibikurekura nicyo kibazo kandi urabihunga bava ngo umuntu ahunga ikimwiruka aho ntahunga ikimwirukamo nuko navuga byagenze rero kugeza n'isaha kuririmba kuri jyewe n'isengesho dufatanye nk'uko umuntu afatana n'igicucu cyagenda mu nzira.
Ni nako waririmbye imwe mu ndirimbo zawe bisetse imandwa.
Bisetse imandwa nayo nuko nagiye naho nayihereye nukwigendekereza ariko ntabwo urya no gufata ibintu byakorwa nko mu minsi itatu ukabishyira mu minota itageze kuri itanu byumvikane ko ni ugushushanya ntabwo ari ukuvuga ukuri ko kuba kugaragara mu isi y'abantu ariko igishushanyo navuga ko 90% kiba kigaragaza ibishobora kuba ibiza biba kwa
Iyo ni indirimbo yawe bisetse imandwa ubwo aho washakaga kuvuga iki uvuga ngo imandwa yasetse
imandwa yasetse nyine ni ukuvuga ngo ni kicyo cya gatatu cy'imihango ikorwa habanza nyine habomba kuba hari ikibazo noneho abagize umuryango runaka ariko bakabanza kwishunguramo rukumbi ku buryo ntanzigo iba arimo ni ukuvuga ngo ntanziki barimo Mbese kandi mwavuga ngo mbere yo kujya gutanga ituro ryawe banza usubire inyuma wigorore na mugenzi wawe indi mandwa ibyo ngibyo ntabwo imandwa ziryiga mu kinyarwanda kirazira ko abantu babandwa harimo ufite inginginira ubwo rero noneho babanza bakwisegura bakaraguza bakaterekera bakagororoka bamara kugororoka bagashengerera noneho ibibazo baba bafite ubwo abazi kubisoma nyine bakamenya ko imandwa zagororotse zasetse muri make Nuno bakishimba bavuga bati buri imandwa zatetse ibintu bibaye neza cyane bigiye ku murongo bibaye tayari
ariko iyo uvuga imandwa ubundi kuvuga ngo imandwa y'umuntu yasetse biba ari ugusobanura iki
ni ukuvuga ko ubuzima bwe arimo bugaragara mbese buri butondetse neza buri budafitanye ivuguruzanya butavuguruzanya n'ubuzima butagaragara ni ukuvuga ngo imirage ye yarazwe gakondo n'ibiki bya kimeza miryango ubwo ni ukuvuga inzira y'ubutungane n'ubuzima buhoraho yuzuye iyo niyo kimeza miryango biba bivuga ko ari mu nzira ya kimeza miryango nta mize nta bukenya nta bugwagasi ibintu bibi byose byavuyeho ari mu nzira yuzuye ndetse arimo aragana igicumbi cy'abakurambere mu nzira ikeye
wumvise ukuntu uvuga ibintu by'abakurambere n'ibintu by'imandwa no kubandwa muri iki gihe imyemerere yagiye ihinduka hirya no hino abantu bamwe bagiye bahinduka abakirisitu abandi baba abisilamu abandi baba bahayi imyemerere igenda itandukana cyane hari abantu bashobora kumva ibyo uvuga bakabifata nk'imihango ya gipagani
ibyo ntabwo byantera ikibazo nta n'ubu nabigayira nta n'ubu nabyangira mu by'ukuri kuko siwe niba yumva ari igipagani nkabanza nkamubaza ikitari igipagani uko giteye ugereranyije n'ibyo mvuga kuko ntabwo namutera ibuye kuko siwe witeye kuba ameze uko ameze siwe witeye ku reka nkoreshe ijambo riryo nanjye siwe witeye kuyoba kuko ntabwo wambwira ngo uzumvikana n'imana yawe utishimiye kuba mu murongo yaguhereyemo ubuzima ufite muri iki gihe ndagambyite ngo ufite mu ntoki niba imana yaragujije ubuzima mu gisokuru cyanjye cy'umubiri kikangeraho ubu arangiza ukanzanira ngo ufite imyemerere isumbi yanjye ukambere ko iki gisekuru ari igishitanye ntacyo ntagomba no kugitekereza ngo abakirimo barapfuye yararangiye ariko ukambwira ko abi wayo aribo bazima ngomba kwipfundikaho ngo nimbatizwe nitwa izina ryo hanze ngo nibyo bizangeza ku mukiro kuki tabatizwa Rwabugiri n'urugero kuki tabatizwa Rwabugiri tabatizwa Jean sinzi uwo ari we kandi uwo Jean bambwira icyo gihe nta n'ubwo ari yewe n'uba barakoresheje icyo gihe bamukora icyo bita kanonizasiyo mu bakirisitu ni ukuvuga ngo baba ariho bakoresha umubiri wanjye n'ubuzima bwanjye mu kunterekeresha uwo Jean ntabwo ari igihe baba bavuga rero ni ukuvuga ngo imigisha yanjye n'ibiki byose n'ibisabisho byanjye bijya kwa wa wundi kandi rero igihe mvuga ibintu tumwumvuga nyine n'abo nsaba ibyo nsaba ntabyo mbona ubwo rero ntabwo navera umuntu wemera gutyo wemera muri Yesu cyangwa muri Muhammadi mu bandi bose banyuranye nabikomeza nibimugeza ku mukiro ntabwo uzamuririra sizarira ariko noneho nibaza impamvu umuntu yashishikarira kumbwira ngo inyura inzira yanjye dusangire umunezero wo mu ijuru ariko ntidusangire isahani yo kugira icyo ni ikibazo gikomeye kandi kiboneka henshi dukomeze
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga turi kumwe n'umuhanzi gihanze mu kanya gato turaza guha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika bwana gihanze imbandwa za nyogokuru ni indirimbo isa nihamya ibyo ngibyo maze kumbwira
no kuri kwambaye ubusa imbandwa za nyogokuru ni indirimbo navuga ko dekanyiti yanjye kuko niko bigaragara ariko mu byukuri ifite aho yavuye ni indirimbo ngenderamo mbazi ibibazo buri wese ashobora kwisubiza mu mwiherero we akabibonera ibisubizo akabihabwa ariko akaba yatinye no kubivuga mu ruhame rero mvuga nti iyi Imana yaraturemye nta bisabye uruhushya kuki twajya kwiyoboza inzira igana ku nkomoko yacu tukayiyoboza andi moko n'andi n'indi mico ni ikibazo umuntu wese wabashije kumva ibihe rya nyina yagisubiza hanyuma nti zivukira Imana y'inkoperano kuko iyo si yo rurema bintu iyo ni rurema nkwashi kuko niyo iturema bundi bushya maze ikatugira babi uko yo ibishaka mu byo ni kuvuga ngo kubw'inyungu zayo iyo Mana rero ntabwo ari Imana yaduhaye ikimeza miryango ubwo niyo iduha kimira miryango cyangwa kirimbura miryango ubwo rero iyo niyo mico mu by'ukuri mvuga ngo ni ubutana kuko utana ku nkomoko kuno ndetse uzambwira ngo wemera Muhammad wemera iki ni byiza kubyemera ntabwo ari bibi cyane niba hari inyigisho zigufasha ariko ubundi urangize umbwire ngo utaramenya ubu Muhammad utaramenya Yesu Kristo ntabwo Imana yabagaho se mu Rwanda ntabwo byose sinabikwemerera ufashe imigani n'imigenurano y'ikinyarwanda ukongeraho amazina arimo ijambo Imana apana Yesu na Maria n'abandi bose Imana hagena Imana harera Imana nta ukuriyayo nta wigana ayo mazina kwereka ukwemera k'umunyarwanda kandi iyo credo y'umunyarwanda iri hejuru cyane y'ibindi gihe nabashije kubona
ye ubwo ariko ubona ufite mahirwe ki iyo kuvumbura iyo myumvire ya gutyo kuko ni myumvire ishingiye ku myemerere yo hambere ariko muri iki gihe abantu benshi barasa n'abatapfa koroherwa no kukumva urumva wa mugani wawe imandwa zawe zizagusekera
zakubise igitwenge cyane ahubwo ni ukuvuga ngo igisigaye mbanze nisegure uravuze ngo urabivumbuye ntabwo mbivumbura mbivumbura birahari mu gicumbi kandi ntabwo ushobora kukigenya n'ubwo wakoresha hari umugabo ntire ijambo yavuze ngo have no fear of atomic energy n'ubwo witinga ibitwaro bya kirimbuzi nta na kimwe gishobora guhagarika igihe nta na kimwe gishobora guhagarika iherezo tugomba kugwaho nuko ni ukuvuga ngo nta gihagarika ubuzima bugomba buratsinda buri gihe uko byagenda kose aho rero kuvuga ngo mfite amahirwe yo kugira ngo imandwa zizaseke ibyo bintu biri mu mutima mu ipfundo rya kuraho abanyarwanda benshi n'abantu muri rusange bashobora kugira ariko barangara ntibabashe kuhagera kuko burya nta gicucu cyaho ntibazakubeshya mu bantu habaho indangare kurangara rero ni kwa kundi umuntu yita ku bintu bivugwa ntabihe umwanya ngo abanze abihumeka abicishe mu inyurabwenge kuko hari abantu baduhemukiye niko mbivuga baravuga ati mugende mwigishe bariya birabura mubigishe kwemera mubarinde gutekereza abo bantu basa nk'aho batsinze ariko ntabapfira guhera kuko Imana ihora hirengeye n'imandwa kandi ngende zihora hirengeye imandwa nibyo bita abakristo bita abamarayika hari ibyo abamurandi kitegere kuri Romani bitaga radio birasa ijana ku ijana mbese bagiye bakora icyo nakwita kopekore bagiye baterura bashyira iwabo bahindura mu ndimi ubwo rero ibyo mvuga biri bipfunditse aho nakwita munda hamwe bita ngo munda ni kure kure h'umunyarwanda birimo uwo ari we wese n'uwabyitaza te umukurambere we w'ishuri ya gatanu usubiye inyuma ni ibyabamo ubwo rero ari inkomoko yawe nuvuga ngo urayitaza uzagira indi ugwa ushaka gihe tuzajyana mu mbabare dukomeze
Ndugweza rubanda kwa mukazi Ndesome Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata Ndesata
kandi simfusha
kanya gato hano ku rwiryo America. Turakira abakunzi bacu tubaha ijambo bakubaza, ariko mbere yuko tujya ku mirongo ya telefone ndashaka kuko iyo ndirimbo ni Chwenzigo rya ngombe, umuntu yumvise uburyo itangira wagira ngo biteye ubwoba.
Urakoze ku ntabwo biteye ubwoba, ahubwo wenda navuga ko biratungura. Uno umushengerero w'Imana umushenguruko iyo ni ndirimbo mu byukuri numvise imandwa ziririmba zihinduye ziturutse ku murinzi kigarutse mu rugo icyo nakwita gukomeza ibirori. Ubwo rero aho harimo ndumva ari binego binego ubushinzwe afite icyo nakwita umumaro wo kurinda umutekano w'Imana no kuzihamagara, niba wivuga yivuga batazihamagara inzigize rubaga rwa Mukanya nda kandi ndumva ari nyabirungu hari umuterere mondo ngikiriza. Ubwo rero iyo ndirimbo ubundi nayise inzira y'umurinzi. Inzira y'umurinzi ni ukuvuga ngine ngo birumvikanisha ko barava ku murinzi bagaruka mu rugo. Hanyuma iyo nyikirizo yayo rero ndavuga ngo Chwenzigo rya ngombe, mu by'ukuri ururimi rwayo imandwa zigira imivugire yazo nge nuko yanguye mu matwi ivuga bikaba birero ngo bigenekereje wasobanura ngo rya ngombe tuvanemo inzika n'intati muri twe, kuko dushaka kubohora turi umwe nkuko n'ubundi intego yo kubandwa ni ukugira ngo kubandwa bisobanura kwihwanisha n'Imana. Kwihwanisha n'Imana ndetse ni ukuvuga ngo kuba umwe n'Imana nicyo kubanda hari cyangwa kubandwa ishinga bivaho n'iyo ari ikintu namuko kuvuga ngo ababanda ibibanda n'iki kubandwa numva ngo ni ukwihwanisha n'Imana, to be one with God. Wewe urumva ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo wakijyamo rero kuko ufite inzika n'ingingi niba n'inzigo mu bantu. Wewe niyo basaba rya ngombe mu by'ukuri Imandwa nkuru ngo abafashe bamurikire, noneho ntihagire inzika zibagumamo. Nibyumva icyo gisobanuro nicyo bampaye nanjye nicyo nafashe.
Ubwo ni bande? Ubwo ni bande bakiguhaye?
Nyogokuru.
Ye, waruvuze ngo iyo ndirimbo ngo yakuguye mu matwi, ngo iryo zina ryo kuvuga ngo Chwenzigo ngo nirwo rurimi rwakuguye mu matwi, rwakuguye mu matwi ruva he?
Mu mandwa zishengurutse.
Ubwo ni ukuvuga ko wowe wumva ururimi rw'Imandwa noneho?
Ntabwo twumvikana, ndavuga nk'umuntu ushoboye kuvuga ibyo akuvuga akoresheje inyurabwenge. Hari ibyo nemera n'ibyo nemerewe kuvuga mu kwemera, ariko ntabwo nakubwira ngo ndarwumva, nk'uko nta muntu nakubwira ngo yamaze iyo sisiteme y'ururimi runaka. Hari n'ibyo numva bitewe n'imikurire yanjye mu gicucu mu iroho, harimo n'ibyo nzagira amahirwe yo kongera kumva Imana ibishatse, ariko harimo n'ibyo ntakubeshya ngo ndabizi runaka, kuko ntabwo sindaheza ubuzima.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kumwe n'umuhanzi Gihanze. Nkuko rero nabikubwiye, ikiganiro ntabwo ari cyacu gusa, tuhana ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakabaza ibyo bifuza. Reka noneho tujye ku mirongo ya telefone twakire Inosa ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego, murakoze.
Ye, muhamagaye muri he Inosa?
Mereye mu karere ka Musanze, murenge wa Kinigi.
Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo navugaga kuri uwo muntu. Hello?
Ndakumva, komeza nawe urakumva kandi.
Ngira ngo ibyo arimo avuga ko nanjye twemeranya ku bijyanye n'Imana nyine.
Nawe wemera Imana y'u Rwanda?
Nanjye nemera Imana y'u Rwanda. Kumva yuko byakagombye gukomeza gutyo nyine.
Ye, Inosa, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo. Bwana Gihanze rero uramwumvise Inosa aravuga ati ibyo bintu byakagombye gukomeza.
Ni mukanya nimwe mwaraho mumbaza ngo ese imanuka zizasekandagira ngo amenyera kuyeretse. Ni ukuvuga ngo imbaraga zirimo nyine ziraho zi kuko ntizishira. Umuntu ushobora ku hari ikintu zina kikazina. Hari umugabo wigeze kuvuga ati hari akantu kaba mu muntu nubwo wamuhemukira gute ukamukorera yicara ubuzima gute udashobora kumena. Ako rero ni kaya kandi iyakaremye yonyine niyo ikamena. Ako rero n'abadukandagiye bose imihanda yose bazanye ibintu biturika n'ibiguruka nyine ako ntibakamena iyakaremye niyo ikamena. Ako rero niko iyo igihe kigeze karakwiyereka ko gahari wagacicikisha kakakwangira kakamera nka wa muzungu w'inyivugana w'inyivugana. Akwata ijambo wamutunze igihe kiragera kakaryiha. Rero ibyiza rero wagafasha kurya kira ko nakagorora ariko kugira ngo karyihe wagapfukiranye.
Radio Ijwi ry'Amerika, reka twakire na Jadon ku murongo wa telefone. Jadon, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego.
Muhamagaye muri he?
Ndi ku ntega hano mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi ku rwego rw'u Rwanda n'u Burundi.
Amakuru ki mu ntega aho ngaho n'amaranga?
Turashima kweri, turashima n'akavura karagwa.
Uhamagaye rero ushaka gutanga igitekerezo cyangwa kugira icyo ubaza.
Giki nashaka kubanza kubaza. Ari imvugo rimwe na rimwe abanyarwanda mukunda gukoresha usanga ntita bashaka gusobanukirwa neza. Ibi ni bari muri za muri hose intuzenya ubuvanganzo na gakondo sinashaka kubitahura neza imbere y'uko mbaza icyo kibazo.
Reka twiyambaze umutumire wacu adusobanurire itandukaniro riri hagati y'ubuvanganzo na gakondo. Gakondo ngira ngo ni umurage w'abantu cyangwa se w'umuryango runaka, ikintu gihoraho gihererekanywa n'imiryango, hanyuma ubuvanganzo ariko se ko ngiye kukuvangira kandi niwe babajije, komereza aho ahubwo.
Ariko wari uri ku nzira nziza nanjye mu by'ukuri ndakora ku buryo ntahitanaho. Gakondo biza kugukonda nyine. Umuco gakondo ukonda ni ukuvuga ngo umuntu yikondeye ahantu mu ishyamba noneho araje arakonze nyine, ahageze ahantu ho kuba ubuzima bushobora kuba nta kibuhungabanya. Umuco gakondo rero ni ukuvuga ngo ni umuco waduhaye inzira nyine yo kubaho mu migenzereze kugira ngo umubiri n'igicucu ariyo roho bibeho neza. Ni ukuvuga ngo na mbabarire ni umuco waduharuriye inzira kugira ngo tugende tuticwa n'amahwa mu mibereho. Ubwo ndavuga kwicwa n'amahwa mu buryo bushushanya, iyo niyo gakondo. Noneho ubuvanganzo rero, ubuvanganzo ni ukuvuga ngo ni ubugeni buturuka ahantu mu nganzo. Ni ukuvuga ngo naza mu Kinyarwanda nyine kumva ko twaratanye. Ubuvanganzo ni ibintu bivuye mu ntekerezo yavomwe nyine kure ariko hako hatagaragara naho, ariko noneho ikaza igaca mu muntu igafata isura iciye mu bwenge bwa wa muntu akaba ariwe ubasha kuyigeza ku burana akoresheje n'ururimi rwabo mu bugeni bw'imivugire. Ibyo ni ubuvanganzo.
Jado, ngira ngo urasobanukiwe?
Ego, ndasobanukiwe.
Hari ikindi washaka gushyikiriza cyangwa wabazaga gusa?
Nashaka kubaza uwo mutumire. Ne kumengo aba jenerasi b'abanyarwanda bakunze kurima indirimbo novuga zijyanye n'intuza n'ibyumviro byabo z'inkundo ndetse n'ibindi bintu byishine by'iraha ryabo, bityo kamengo bakabagirwa ibintu bijyanye novuga n'igihugu cyabo. None uwo mujene bayumvire gute kurimba indirimbo novuga zijyanye n'imico n'akaranga reka mvuga uko igihugu cyaza imbere igihugu cyiwe mu gihe abajenerasi bakunda kwihutira kuririmba indirimbo z'urukundo cyangwa yoba ari umugabo cyangwa n'umujene.
Ni umugabo ushesha akanguhe, ni umugabo ushesha akanguhe. Mukanya ndamureka agusubize icyo kibazo mubajije. Jado, urakoze cyane kutugezaho ibitekerezo hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Reka tuhite twakirana Ndayishimye hanyuma ubasubirize rimwe. Bwana Ndayishimye, ikaze mu kiganiro muri sanga. Ndayishimye. ndayishimiye ntabwo tumufite ku murongo bwana Gihanze Jado ati abajene muri iki gihe ko biririmbira urukundo n'ubuzima bujyanye n'imibereho ya kijene wowe ibyo bite byakujemo bite
nakoze cyane Jado ndagira ngo mwibishyure ko igihe n'ibyacyo kandi nta ngoma itagira bupfu. Ubwo rero niba mukanya kandi navuye ni nta gicucu kibaho, igicucu nicyo bita igicucu mu Kirundi. Habaho indangara. Icyo bita abajene rero, ubujene ni ubusore, mu Kinyarwanda bavuga ngo ukize ubusore arabubagira. Byumvikanisha ko ubusore ari igihe umuntu anyura mu nzira nyinshi, rimwe na rimwe harimo n'izitagororotse cyane. Wero ntabwo navuga ngo abajene baririmba inkundo zabo, ndaboro hari imbaga ihubwire hari kuririmba urukundo, hari no kuririmba icyo nita nkoresheje ijambo ryo kuririmba ubusambanyi. Ntabwo najya hariya ngo nandike ndirimbe nandike ubusa ababyeyi nandike ibiki ufite mabuno meza ufite ibyo nk'ibyo ngo mbego duhora aririmba urukundo. Niba rujindiri aririmba ati twari imitoma tukiri imitoma igihe tutabona kondo twagize akaririmba amagambo meza cyane, kandi nakubwira ko ari amagambo mu by'ukuri asesereza mu buryo bwo kuvuga imiterere y'umuntu, ko ntajya hari yangwa akoresha imvugo nyandagazi ngo avuge ngo arimo aririmba urukundo. Ibyo ngibyo ni ukurangaza abantu, gucuruza ibintu birangaza bituma umuntu atabasha gutekereza ngo yiyinjiremo yigane arangize noneho abanze abone kugera ahandi navuze hagoye kugera noneho havaneho ikintu gifatika. Ubwo rero ntabwo navuga ngo abajene ndabagaya bari mu nzira twese twanyuze ariko buri wese mu rugero rwe, ariko ntabwo mu myaka runaka bazatinda kubona ko ibyo bakora nabo batazabasha kubikora, bitazaba bikibabereye. Icyo gihe rero njyewe nakubwira nti aho ngeze ibyo nabinyuzamo byose narashunguye nkora icyo twita mu Kirundi kumira akabuye.
Bisobanura iki?
Ni ukuvuga ngo guhumura mu Kinyarwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika, reka twakire na Silas. Silas ikaze mu kiganiro muri sanga.
Geoffrey mwiriwe.
Uracyitaho muvandi?
Okay, nimeze neza. Ntabwo ari Silas, reka mbakosore. Ni Stanislas karahanyuze ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega.
Stanislas, ugize neza kudukosora kandi tubabarire ko izina ryawe tutari turifashe neza.
Nta kibazo rwose. Kibazo ko tunabakunda cyane. Ntacyo kishimishije ko kuba navugana nawe cyo kuza nabwo.
Urakoze cyane, nanjye ndaryohewe.
Kuko najyaga numva ijwi ryawe rwose, amakuru tugezeho nkumva aranyoheye cyane kandi Abanyarwanda baturyohera cyane. Njye nkunda n'ukuntu wivugira rero.
Urakoze cyane rwose, ugize neza kandi natwe turabakunda. Turi hano kuko muri aho mutari aho ntabwo twaba tuvugira hano.
Nagira ngo rero manze nshime umutumirwa, namushimira kuri ibyo bihangano byiwe. Icyo nagira ngo mubaze, wenda hari nk'abahanzi bo hambere baririmba nk'indirimbo nk'ize, buriya nkawe yaba yemera ni nk'abaye, kuko nakomereza aho ngaho cyane. Nagira ngo mbashimire, murakoze.
Urakoze cyane bwana Silas. Ntabanje kumusubiriza, ndagira ngo nse n'usangira nawe akaririmbo kamwe muzo dufite, hanyuma mere nk'ugusogongeza gakeya.
Yeah.
Bene gihanze Silas Stanislas ati abahanzi bo hambere abo wemera ni nkabahe.
Hai, cyo ni kibazo cyiza kandi gikomeye gusubiza ariko mu buryo kuri kintu kinoroshye mu buryo buke. Yewe umuhanzi wese ijambo rivuzwe n'umuhanzi niko ko ari umuhanzi ariko utari umuhanzi nyine umuhanzi wa wundi ugera mwago yo kujya ndi gara guhishura zirindwi mu matwi yanjye kuko nta buryo nta muhanzi muto yubaho abafite ijisho yabonesheje ahantu abandi batarabona. Ubu rero mu bahanzi bo hambere mu by'ukuri ndakubwira ko nakunze abantu bacuranga inanga kuko nicyo gicurangisho cya mbere cyanjye mu bwana. Abo nakunze ba gakondo hari nabo bagiye batondagira inzira nk'iya gakondo nabo bakayigorora mu buryo bwa bushyashya. Naguha amazina makeya tukubwira Rujindi nibasanzwe bazwi nabo barabazi Rujindi Sebatunzi Kabarira. Hari n'abandi rero bashyashya nakubwira nakundiye wenda ijwi ryawe nk'uko nawe yavuze ko akunda ijwi ry'umunyamakuru akubwira Kabengera akubwire Simpari Ngoma ni benshi ntabwo nabavamo nko kubaza umubyeyi ngo abana mu bana babyaye ni uwuhe ukunogeye ni uwuhe wumva utakunogeye biragoye rero guhitamwo ariko ubwo ngushyize ku nzira yewe nakubwira ko amahitamo yanjye mbese ikinezeza iyo numvise inanga bayicuranga batuje kuko ndihera hari igihe nkiri umwana nigeze kubyuka nijoro nsanga abasaza bariho baganira bahaze nkangaza batiritse inanga ku kibindi bariho bacuranga ukwezi kumurika mu nzu urugi rwayo rukinguye bacanye imbere y'umuryango ibyo bituma ntibitinjira mu cyaro nyine iyo image rero iyo foto amafoto yo mu bwana burya aduhuza umutima iyo ubashije kuyibuka abafite ntitubone umwanya wo kuyasubira ngo tuyinagereho tuyibuke. Ibyo rero byatumye numva inanga ifite ikintu nakwita ko kirenze ibyo umuntu yumvisha amatwi cy'ubumaji nkoresheje nk'iyi mvugo.
Ngira ngo ni naho wahereye ucuranga inanga ubifatanya no gucuranga gitari mu buryo bugezweho. Ku murongo wa telefone reka twakire Louise ikaze mu kiganiro muri Sanga. Louise? Louise, uratwumva bwana Louise?
You have 98.
Ntabwo abashije kuba akiri ku murongo wa telefoni, reka dukomeze mu kiganiro. Ugize uti wakundaga kumva inanga indirimbo za Rujindi, hari indirimbo wigeze gusohora hambere ngira ngo haciye igihe inkotanyi cyane, nabyo byaba byaratewe nuko wakundaga uwo mugabo cyangwa wumvaga hari ikintu kidasanzwe ugomba kuririmbaho?
Inkotanyi cyane nibyo nayisubiye nyuzira narayobotse kubera ko nk'uko nabivuze Rujindire ni umwe mu bantu babikiriye ugutwi kwanjye nkiri umwana kandi akaba yaririmbaga Inkotanyi. Rero ni umwami nubaha cyane yewe umugore ku giti cyanjye Rwabugiri Rwabugiri niwe Inkotanyi cyane ifataga kurekera Rugombe Ngogo. Ni umwami rero nubahira ko niwe mwami wagejeje inkiko z'u Rwanda kure hashoboka. Sinzi niba hari uwundi mu mateka wamwigereranyaho kuri urwo rwego. Niwe mwami navuga mu buryo bwa politiki wagize igisirikare nakwita ko mu rwego rw'igihugu cyari igisirikare nasiyonali ubuzabihakana bwazatubwiraho biva. Ubwo rero ikindi nyogokuru wanjye kubera yikundaga iyo nanga ubwo rero navaga ku ishuri ngiye mu biruhuko kujya kumusuhuza aho yabaga mu nzu ye yaratangiye no kubona buke buke akabwira ati sana yana ngo dusubange akaririmba ari afite ijwi ryoshye nk'irya jazz nyine nk'irya Rujindi iri koko bigatuma rero inanga inyinjiramo gahoro gahoro. Ubwo rero kuyikora biba bifite imihamuro myinshi umuntu arimo akora hari ukwibuka hari uguha icyubahiro Rujindi iri cye nyine intore mwishimira aho ari kuko yaraturaze kandi nizere ko tutazapfira guje hari abandi bazabikuru utari byewe uretse ibi byenyine. Hanyuma ubwo akaba rero no kugira ngo uwo mwami nawe baririmbaga nawe mwubahe kuko mwami nyine akwiye icyubahiro kuko murawumva agahugu katagira umuco kandi katibuke abako nyine kaba gafite aho karimo gahenebera. Rero bikaba bigatuma muri ibyo byose umuntu akora haba harimo no kugira ngo yumve hamuri biri mu nzira nyayo hanyuma kubindi wavuze ugize uti nanga nkazimurira kuri gitari nibyo niko nkora mu byukuri nanga ko nta muntu nakopiye kuri iyo ngingo ntawe njyewe nanga ndayizi pentatonike yawe nkayifata hanyuma nkayimurira kuri gitari nkayikorera duwate ijyanye nayo inanga ndayizi ko bicuranga tekinike yawe ndayifite noneho no kuri gitari no kubikora ntabwo ari ibintu byoroshye burya n'ibyukuri nakubwira ko bintwaye imyaka irenga 17 kugira ngo mbashe kumva niyizeye ko nabasha kubikora ngategwa.
Ku murongo wa telefone hari Remo ikaze mu kiganiro muri Sanga. Remo, Remo uranyumva? Imirongo ya telefone ntabwo irimo kutubanira neza no kwihangana, ariko ntacyo abaduteze amatwi turakomeza kubakira, nibidukundira nibitadukundira turakomeza tuganire n'umuhanzi Gihanze atubwire. None umaze gusohora rero nako ntibiraba ariko bigiye kuba iyo album nshya yitwa Itsimbiro, uri migabo ki mu gukwirakwiza ibi bitekerezo cyangwa si imitekerereze yawe igamije gusigasira umuco w'ikinyarwanda mu rubyiruko, uri migabo ki?
Burya bo ndakubwira mugandi bajya bakunda kuvuga njyana kuvuga ngo ugaya impundu z'imbaraga zareba imisaya yazo, kandi iyo izuba rirashe ni nyirimbeho ujya gushaka aho riva. Njyewe rero icyo mba nkoze ntabwo ari ukuvuga nta kintu mvuga ngo ndiyigishe ndagira ntebe ngo naba ngiye kwisumba kuruza, ntabwo ari ibyange ibyo, ni umurage w'abanyarwanda bose barawufite, hari n'ababikorera mu mbere bagatinya bakagira ubwoba bwo kugaragaza uko bemera. Kuko ndabyibuka hari igihe bavugaga ngo abantu babandwa bagira gute ngo bafungire amasakame n'ubugiye ku mutima ukavuga ubu ngubu nababwira ngo ahubwo niba yasibiye burundu sinkereye no kuyamenya. Ubwo rero urubyiruko bose bazumva bafite n'umuhamagaro aho ngaho, ntabwo navuga ngo bazakurikira inzira yanjye kuko nta nzira afite igihe bazajye ku muzi wa kinarira miryango irahari mu Rwanda. Rero sitegera ababakuriye gusa icyo kumubwira kigero kimbabaza gatoya ni uko mu myaka ya za 86 ikinyarwanda n'umuco wacyo ni kimwe ni rumwe cyangwa se nke cyane mu ndimi za Afurika zigishwaga kuvana mu mashuri abanza kugeza muri kaminuza. Ndabivugira ko nibuka ko hari umwarimu wangishije ikinyarwanda witwaga Muvunandinda Hasumani yigeze kutwereka amafoto y'abantu bo muri Koreya, sinzi niba ari haruguru cyangwa ari yepfo, bariho bakorera impamyabushobozi ya kaminuza yitwa lisansi mu kinyarwanda inyakinama. Ubwo rero urumva ikinyarwanda n'umuco wacyo etike n'ibiki byose n'amateka n'ibindi byose byatubanaga byadushimisha n'ibyacu, ntabwo rero kuvuga ngo turabijugunya turabihanagura bitugira abayikose abantu bahano ibyo ngibyo ntagiye mbona atari inzira y'ukuri ntari yarenga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo njyewe mbabazwa n'uko nabona umwana bamubaza ngo amata y'inka ngo ava hehe ngo ava mu gapipi k'inka, kuko numva ni ibintu bifite njyewe ku giti cyanjye numva bicombagaho ahantu sinavuga ngo birandezeza ku buryo nasimbira mu gicoya, yego bintera akantu k'akagingi nuko.
Ndatekereza ko muri kiganiro muri Isanga mperuka gukora navuganye n'umuntu wo mu nteko y'ururimi n'umuco bwana Nsanza Baganwa, ambwira ingamba ziri by'umwihariko mu Rwanda, nibwira ko no mu Burundi buriya bafite uko babikurikirana zo gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda rumwe mu biranga umuco w'ikinyarwanda. Ambwira ko mbega byo bagenda bakora kwigisha ururimi byo bikwiriye imvugo itunganye n'imvugo itariyo. Hanyuma ejo bundi ndimo kureba kuri Twitter mbona bavuga ndetse ko ikinyarwanda kigiye kongera gutangira kwigishwa mu mashuri abanza kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu. Ndatekereza ko izo ari zimwe, sinzi ntabwo iyo ntabwo ari inkuru nahamya neza ariko ndibwira ko ariko bimeze. ndibwire ko ibyo ngibyo ni bimwe mu bishobora kuguhumuriza bwana Musasi bwana Jire ndenda kukubaza muri ntuze muri universite wiziki
Bundi verse nawe ari nkuzerera cyane natangiye n'ibigo bwayo bwarimo neza hakaba harimo kwigisha ikinyarwanda n'igifaransa kuko naho nyine nabonaga ibyo byombi bibandikanye njumbanza gusohoreza ubuvanganzo n'ururimi bw'igifaransa ariko ntabwo yari yo nzozi yanjye kuko numvaga mvuga nti jyewe bo ikinyarwanda kirigishwa nari mbizi ko kigishwa kugeza ku rwego rwa kaminuza ndikavuga noneho rero niyi impamyabushobozi ikomeye ishoboka mu kinyarwanda ariyo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza kuko kireka gikore abasaza bari bagihari hariya abasaza ba navuga bande nigishaga ikinyarwanda ndota ba Maswahili bari bafite ubukire buti n'uburambe mu bintu bya filosofia na etika by'ikinyarwanda ntavuga ngegeye noneho reka ndebe ko umuntu yazavuga ati wenda dushyireho n'icyiciro cya gatatu cy'ikinyarwanda kuko ikinyarwanda ntabwo burya vuga ngo uwambaye kirezi ntamenya ko kera ikinyarwanda ni icyo bita mu miryango y'indimi langue a ton ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ikinyarwanda dufite uburyo kiba kiraririmbi ntabwo ari indimi nyinshi rero ziteye gutyo ngeraho mu rwego rw'ubuhanzi bw'umuziki ufata inota rya mbere irikurikiraho ijambo ry'ikinyarwanda ushyiramo rikwereka niba ugomba kutumbagiza cyangwa kumanura hasi bitewe n'uko rivugitse ibyo birumvikana iyo ushaka guhimba ukurikije uburirimbike bw'amajwi y'ikinyarwanda kuko hari n'abari kugira ngo utaza kuririmba kanama bakumva kanama cyangwa ibyo birakorwa ni ukuvuga ngo uko amajwi y'umuziki azamuka nayo ikinyarwanda niko azamuka iyo byubahanye rero niho igihangano kiryohera amatwi ubu rero ni ukuvuga ko mu kinyarwanda dufite umwihariko naho usoroma n'ururimi ufite izindi ndimi nyinshi muri Afurika bihuje ibyo bita igicumbi radikali ntabwo rero byewe navuga ngo niba bavuze ko bagomba kukigisha no kongera guhesha agaciro umuco mu mashuri mu burere bw'abana ntavuga ngo Imana ishimwe ariko ni koko baravuga ngo Abafaransa hano baraho bavuze ngo mieux vaut tard que jamais ibyiza nuko byatinda kugira ngo bihere burundu uzangaye guhera ntuzangaye gutinda ubwo ntabwo ni imanwa zafite nyine ahubwo zafite kera sinabimenye
izi ndirimbo zawe uteganya gusohora abashaka kuzumva bazibona gute
abashaka kuzumva hari urwego rushinzwe kuzabikorera iyamamaza basashyiriraho umurongo wo gukora icyo bita ngo ni ukuzikurura zazikurura nabo zazigura wenda ku bindi bikoresho byo gusakaza amajwi bihora bisanzwe bimenyerewe amaside amadisiki ariko cyane cyane ni uburyo bwo gukurura aribwo buzakoreshwa iyo hadi tuzahurira muri mu myidagaduro mu mazu y'imyidagaduro tuzabasha kugera ntabikora kubera ko hari n'ubu nigeze bivuzetse rwose izo ndirimbo nzikora hari umunyarwanda nabwiye ndetse ushobora kuza kumfasha kwikiriza ntituziranye nzi ko akunda ibintu by'ubuhanzi aransembera ngo ngeze unumvise ari ukubandwa nyakubandwa ntabwo naza kubikora nuko bikwereka ko rero twabaye twarahahambutse mu buryo ho twabaye kuva ngomba kwishushanya na kuki ngomba kubaho nishushanya na intare ntabwo ivuga ngo ni mu ntinge ndi intare no ibaho ngintare ikagenda vayitinga izagenda ibagira kureba rero nawe ndavuga ngo ntawe saba umwenda mbabe ntawe nikupeshe ubuzima umva
uburyohe bw'indirimbo ahanini buturuka buratandukana abantu bagenda babyumva mu buryo butandukanye ariko nibwira ko buturuka ku niba iyo ndirimbo ibashije gucengera mu marangamutima iyo urimo kuyumva noneho ikabasha kugera ku ntego uwayihanze yari afite igihe yayihangaga ngira ngo wenda we wavuga uti nka kwa kundi bavuga guti nuko yanguye mu matwi ariko muri izi ndirimbo zawe wumva zifite mahirwe ki cyangwa utekereza ko ari ayahe mahirwe zifite mu gucengera mu marangamutima y'abazazumva by'umwihariko b'abanyarwanda no kugera ku ntego nyamukuru yo gusigasira ubuvanganzo bushingiye ku muco gakondo
Icyo kibazo kirakomeye ariko ndagishimye ndahera kugira ngo ngerageze kugisubiza kuko sinakimarayo. Umuntu wese mu buzima ahangayikishwa ko niko nkeka, ariko ntabwo ndasimpamya sihame, ahangayikishwa no gushakisha ibintu bituma imibereho ye iba myiza, haba ku mubiri haba no ku mutima. Ariho mu Kinyarwanda tugenekereza tukita ko ari ku gicucu, cya gicucu bavuga uwapfuye atagira igicucu, ubwo nicyo bita roho cyangwa se ahantu sinzi ko babisobanura mu ndimi z'amahanga. Aho rero umuntu wese agomba guhangayikishwa n'ibyo bintu. Iyo uhanga rero nkanjye muri iyo nzira, ntabwo wavuga ngo umuntu azagira ubuzima bwiza busesuye ku mubiri no kuri roho igihe icyo bita isi ye itagaragara yemera. Ndabisobanura ndareka ntiyire mu Gifaransa kuko twaragoramye nyine. Icyo bita le monde symbolique y'umuntu, iyo icyo kintu atagifitemo ubuzima biba bivuga ko ariho ari igicucu. Kakumwe nakubwiraga ngo bakoresha imibereho yacu n'imibiri yacu mu guterekera abantu b'iwabo, abazimu b'iwabo tutanamenye batanatuze. Ha mugani hari umuntu wakoresheje intero ngo mubatoze kwambaza abakurambere bacu batazigira banabumva. Icyo gitongero cyarambabaje kandi kiri mu rupapuro rukomeye. Mubatoze bariya abirabura, mubatoze kwambaza abakurambere bacu batazigira babumva. Mubatoze kwambaza babo, mubarinde gutekereza, mubatoze kwemera. Ngira igisengesho risa nk'iryafashe kuri benshi. Noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo iyo nkoze ndetse ngize amahirwe nkabasha kugera kure mu kubwiriza abo bantu, ni ukuvuga ngo utameze gutyo niwe wakumva bimubangamira. Ni ukuvuga ngo unejejwe no kuba igishushanyo cy'abandi, ntabwo icyo kintu kizamugeraho, kandi ahamya ko ku isi nta muntu ubaho umeze atyo. Ubwo rero niho mvugirane, ntabwo waba usinziriye ushaka kubyuka ku muntu nagukoraho utikanguka harakeye ngo uvuge ngo ya ureka nkomeze niryame n'ibishoboka.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kiganiro ni muri Sanga, turi kumwe n'umuhanzi Gihanze. Turagenda tugana ku musozo, telefone ntabwo zatubaniye, abantu turagerageza kubahamagara imirongo igacika, buri kirere ntabwo kimeze neza. Reka rero tubiseguraho kubera buriya ibyuma ntabwo bisezerana, ariko turagenda tugana ku musozo. Bwana Gihanze, hasigaye iminota itanu ngo dusoze ikiganiro cyacu. Haramutse hari ijambo rimwe cyangwa se interuro y'ingenzi, ntabwo wenda yaba ari imwe, ariko reka mvuge nk'icyo nakwita kwanzura mu buryo bugufi muri iki kiganiro, uko ubona umuco wa Kinyarwanda wasigasirwa hashingiye ku buvanganzo bunyujijwe mu bihangano by'indirimbo, uwo mwanzuro watanga waba ari nk'uwe?
Cyo ntabwo gifashe neza, sinzi niba wansubizamo gatoya.
Ni nko gufata ibi byose tumaze kuganira ubinyujije nko mu wakubwira ati bikorere icyo mu Cyongereza bita summary, uvuga ijambo rimwe umuntu utakurikiranye ikiganiro ashobora gukura muri iki kiganiro gishobora kumufasha kuzirikana uburyo bwo gusigasira umuco nyarwanda binyuze mu bihangano gakondo.
Urakoze. Ijambo rya mbere navuga ni ukuvuga ngo nk'uko igisokuru cyanjye n'icy'abandi ari cy'Imana yanyujijemo impano ikomeye y'ubuzima yampaye, nishimiye kandi ituma nkora ibyo nkora byose hano mu isi, icyo gisokuru ni nayo nzira ngomba kunyuramo kugira ngo nsubiraho Imana yagihereye ikingezaho. Aho ngaho nge niko mbyemera, kandi ni ibintu ntagomba kujyaho impaka. Noneho rero ubundi nkavuga ni imparwa z'abakurambere n'abakurambere n'umuco wacu, reka tubishengerere, bizadusekera, bimara kudusekera tuzaba inganji, tuzaganza ahantu hose ari muri twe, tubeho mu bupfura nyine bya bindi byo kutabana igihemu, uhemuka bihindukwe umuziro nk'uko n'ubundi byahoze, uhemuka bihemuke ndamuke yahabwa icyicaro, niko bavugaga kera barimbaga arambe, biragaragarira wese buri wese, kandi si iwacu gusa, ni ku isi hose. Ariko noneho tuze kuki twakomeza inzira yo kurimbuka kandi tubayibonye. Ntabwo rero navuga nti mu magambo make nuko nacucika
ntera mvugo yanje ni kuvuga ikintera kuvuga n'iki ama doko ibitekerezo bimbirira monoko nabicucika.
Bwana Gihanze, tugushimire cyane umwanya wahaye ikiganiro muri Sanga, nitwongera kugukenera tuzongera tugutumire. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga.
Ah, ndabashimira cyane n'ijwi rya Amerika muhore mujya mbere. Kandi namwe babasekera abanyu bose.
Yee, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Reka dusigire abakunzi bacu imwe mu ndirimbo zawe. Hanyuma tunabashimire ko mwakurikiye iki kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma kuri micro. Mukomeze kugira igicamunsi cyiza.
Same for Shah, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba, same for Yamba,